nimepata toto tena mzuri mpole mpole kutoka jiu anaupeleka moto tena foji sio jumarokole kwake napata mideko na muita oga akisusa mindo nacheka akinionesha rungu naogopa akinigusa mimoyo upa penzi kati ya wigo ye bodigadi ananita mami na muita dadi waso tupenda wapigwe radi tena tumeshiba na tumetaradadi naweka bando ni posti mwone shimejie mumuone eti wanguli mjome ona livyo pauka na lake komwe uyo ndo shimejie uyo ndo shimejie
uyo hapa
uyo ndo shimejie uyo ndo shimejie
uyo hapa uyo
Sio nena nene pa mi mwenzenu ninapendo Toto wa mtu ame hapa toni tena Bali na mi ame sema atoe Wakuni patilia na freka kwa jise Oya we, penzi letu sio poa Sio poa, sio poa Penzi nira moto, waraso baridi Ye baba watoto, wazuri waridi Nikipata msoto, yendo nani faridi Kwa eti mwiko kwa komisiwezi rudingo Naweka bando ni posti mwone Shimejie mumuone Eti wanguli mjome Ona livyo pauka na lake komwe Uyo ndo shimejie Uyo ndo shimejie
Uyo hapa
Uyo ndo shimejie
Uyo
ndo shimejie
Uyo hapa uyo
Nana mapozi na muona Anabyo zungusha jamanira Rashida wanjala muona Anabyo katika Uyo joni yo mna muona Anabyo pakata jamanira Awe bilade Unabwa chizesha